na na na. Same touch on the bed. Maxan, TJ, Ruba.
Your body nice, your pretty face. Come give me dance, come give me dance.
Hey, I've been into the city, never seen nobody like you, girl. I've been in many places, never seen nobody like you.
Bomutima, 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 nangeku omutima. Bomutima, 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 nangeku omutima.
Bomutima, 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 nangeku omutima. Bomutima, 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 nangeku omutima.
Nkulowooza ko, daily my baby. Nkulowooza ko, oyo gy'oli mu bwano.
Mutima gon kula beko yo my lady. Sambe saka watone kwatako baby. Njagalangula bise mu njagalangu bimbise. Bono bu love nigga, eh eh baby. Njagalangula bise mu njagalangu bimbise. Bono bu love nigga, eh eh baby. Onyembe sabu imba baby zobwe simani. Bona na kisa ntengo temeza viseng. Sambe samu vili kumbu sambe samu tima kumpisa makuna. Ontwa lang makuna. Sagala tule misambu sagala kutemesa. Wemba sukula vie baby nze suruvona.
Bomutima, bomutima, bomutima nange ku omutima. Bomutima, bomutima, bomutima nange ku omutima.
Nkulowooza ko, daily my baby girl. Nkulowooza ko, oyo gy'oli mu bwano.
Sure, bomutima nga tolina kutya. Tabasunzi baleke tobatya. Akwefasa ajja kufa mutwa. Kubanga kulina ko monopole.
Mbomutima, zijanjabe ebyo webikuluma. Girl, mbomutima, kwagale nga bweyagala. Hey, mbomutima, mwana muwala sirikulumya. Girl, wenkulaba ko bana balala siyoya. Kubakasoni na mulavu tovuya. Jakunku omukono n'obukome. Mwana muwala oloze kubuwome. I got love for you, I got money for you, I get it down with you, I got a kiss for you, for you.
Omutima, omutima, omutima nange ku omutima. Omutima, omutima, omutima nange ku omutima.
Nkulowooza ko, daily my baby girl. Nkulowooza ko, oyo gy'oli mu bwano.
Otalabiseka bitenze suluvala, sembeza mubiri nikwatako. Otalabise habibi nze suluvala, sembeza mutima nikulabako. Njagala nkulambuze mu njagala nkutegese. Njagala kulinga baby city wakati. Utambuza butambuze mutakaza butakaza. Mpisa wa makona, ofukisa makona.
Your body nice, your pretty face. Come give me dance, come give me dance.
Kwankolera, kwansingira, girl. Kwansingira, kwanchamola, kwankolera, girl.